Yo, this is the Pulala Master, and you're tuned into the Something Big and Arrogant Luo Podcast, the only Luo podcast around.
Otek, nyikwarabo ya juang otek. Kawa wacho weche te. Wawacho weche te. Okwa pandi. Something Big and Arrogant. Kel nagi yino. Kwame.
Hey, Omera. Corona oketho piny. Corona oketho piny. Sani chuo, nitie mane ot. Nyiri be nitie mane ot, Omera. Ni sani kati gwech ne nyako ni jaber, binya biro. Siku mani corona nitie. Omera jienyre. To kata jienyre kamano. Bedot. Corona ok tugo. Corona ok gir tugo. Angeli sani dendwa chwakre, Omera. Ya woy den gi pek, den gi chwakre to nyiri be gobo. Nyiri gombo something big and arrogant. Lakini, mana kaka serikal osewacho, wabidi rudala, wa stop spread mar corona ni. Anyway, ma iluongo ni Something Big and Arrogant Podcast, the only Luo podcast around. To, an jafwambu weche ni, an giluongo ni Pulala Master, inyalo yude Twitter, Facebook, Instagram, kumora mora, antie, dunga ni jaluto, jaluto janyadhi, inyalo yude iluongo ni Pulala Master. To, kawuono, ma, being our first episode, kawuono adani wawe, ada uyo ginyiluo matin. Nyiluo angeni corona ntie, kendo sani uyi nyiru mangenyo, ambe wa inyire kumawa ntie. Lakini nyaka uo kodu, ada nyiso wadie. Ndalo mangenyo sobe doko yu wakini yo, ya uwe ima kaluo, ya uwe maona agi, di manyo nyiri yoko, to ni un, wawe u, udiu. Ni unu ntie tia. Tijuwe ni manadhe miel, sianda tu unungonde, unungi sianda madoko nongodi, wakwa dagi, lakini benya kungeni sianda kuchamu. Sani do ntie corona, untie hot. Inigi boyfriend ni hot, inigi churi hot. Ose kwa isi ya nani ni mwono cham. Tuno bu unigi tuno madongo nongo di tuno muti ngo chak. To chak, jo madongo kudod chak. Tuno no wani nyitendo. Anyway, gimata mwacho en kama. Njiluo use bedo kuyo yaki ni chuo. Chuo maona agi di manyo nyiri yoko ni giero kuyu, giero taeta, giero kalenjin. Gimanya kunge ni nyiri moko kamaka nyiri mobolre. Nyiluo wiu tek chuma. Wiu tek chalo chuma ya doshi. Wiu tek chuma chalo chuma ya doshi. Lakini nyiri moko ka dendo ya wui makaluo gi. Ya wui makaluo la olal Nairobi ka. Ya wui olal Nairobi. Nike chuko hiko sebu Nairobi. Oromo genya taita moro. Dende. Haa mpenzi wangu, bwanangu. Utaila nini? Utakula nini? Utakula hii ama utakula hii kwanza. Tuto, ayati ich, churi ya tich, churi ol, boyfriend ya tich, boyfriend ol, kama ni goi nekata uoche, kwa ni jaberi, baby, tich ne chanlade ka uono, ino sa donjo, we poke out of bed pain, chako managi sida gi, chao gisida, oh baby, we are rich, oh baby, a lot of bemba, oh baby, kiango, lakini nyiri mako ka, kata ena lot, ni emucha ma lot, ijima kunyise ni, ah, baby, acha tule mboga reo, najua Mungu atareta mengine na mambo yatakuwa sawa. Omana ya uoi makaluo ideno Nairobi ka. Irwa nege nyaka bondogi. Bondo ra bondo ni. Pima liet. Irwa nego bondo ne. Kutiege bondo ne. Tirwa ne iye. Kitambi. Irwa ne kitambi. Oye, watch money very good. Very nice. Yani kata mana onge pressure. Odak mabere mamiyo ya ui mana makaluo kubiru Nairobi ka. Ubiru Nairobi ka kodero lakini chiemu duoko dale gwen. Kubiru ginyagache moro. Tiro kuduoko chue. Kuchue nangu ni kechipide mabere. Imi chiemu ni to chiemu chabimi ya mabere. Imi chiemu ni to mi chiemu ya mabere. O chabu macho. Intense. Kukubok gone. Ogone kukumangenye. Ayanyi boku yanye. Nyiri moko gionge dendo ji. Iwinjo. Kendo kagichwanyre to weche ogilose simu. Ni ayanyi simu kiyoro ni mese ni yanye. Orito ba dichudu odala. Togi bed pinye bedroom. Togi uwe, baba nani ulifanya hivi na hivi. Na siku furahia. To dichube naoni adier. Tokata na koso. Tiyo yoko kwa musama. Lakini mwono makaluo, message de bembi basi. Message de barindasi. Message barindasi, bwana. Gayanyi madongo dongo. Omeyo nyiluo. Bulre uru. Bolre uru, be humble, bo. Be humble. Wangeni wangeni gijoluo janyadhi, joluo ginje ma proud. Lakini koro umbe sa uchopo kumanyaka koro be humble. Normala kaka corona be humble pain. Kumanyaka koro jo America, you work. Corona humble pain. Umbe nyaka koro be humble. Otherwise, chuma kaluo bumelo di oko. Gibumedo kendo oko. To as much as ni wacho ni mon magi kendo go. Pokuna doga ne liete gila lakono. Yen mano ko chunogi. Iwinjo. Gen bora ni eno idora en remo dwaro. Iwinjo. Omiyo, atiko kamano. Agono nubunye maber. Agono nubunye maber. This is something big and arrogant with the man himself, Pula La Master. Until next time. Hey, I will get track. Maliet, matari, matatatatata.
Chocolate. dalawa. Jasi fuyo, ino donji viyamba tiri dalawa. Ino donji kumabma tiri dalawa. Jeff Fuyo lande. Nyatini ne penyo jawaya, ere mami. Ipenyo jawaya, ere dadi. Jaber mabagati maya mama onge.
Wapi konings adedo.
Abagati maya mama onge. I don't know, lakini kibendo mutata onge liguru.
Kefas oko.
Mami kibendo muta wasi wasi onge. Kibendo muta sutrasu onge mami. Ikechekera mimi ya oro mama.
Era quien me, mamá era quien me, era quien me.